TrendyBeats.com.
Fox made it.
Oh yeah. Oh.
Makoro, makoro. I want to be the makoro. Koro, makoro. When the chuki makoro. Koro, makoro. Koro.
Awali wetu tip to me wakata. Midundo takatif to me washata. Makoro boy washa mshuma. Nazidi kupepea nyota imengaje.
Ni kwako zuba, zuba. Umenikolea. My baby slow down, slow down. Nanipa nanogewa. Moyo nanienda mbio. Chochote utachosema ndio. Maneno ya usumu sio. Tisa kumi wote maziro.
Soko moko.
Hey.
Soko moko.
Nalewa.
Nikitaka kidogo.
Hey.
Domboro ya soro, atupasha givi poro. Mwali anakula soro.
Tuna waka waka oye, buna pape pape haya. Tuna wanabisha wale, wangi wanauna donge haya. Mikwako zuba, zuba, umenikolea. My baby slow down, slow down. Nanipana nogewa, moyo nanienda mbio. Chochote utachosema ndio.
Soko moko. Soko moko. Nikitaka kidogo. Kidogo. Makoro, makoro. Awatu wezi makoro. Koro, makoro. Wene chuki makoro.
More music on TrendyBeats.com.